abavangeli bobane bayangqinelana ngomcimbi woqoqo kwetyala likaYesu kwinkundla ezahlukahlukeneyo. Ngoku simbona uYesu ephuma kwinkundla yokaPilato ethatyathwa ngamajuda emsa endleleni ebheka eGolgotha apho azawubethelelwa khona. Kulaa ndlela ebheka eGolgotha zininzi izikhaleko ezenzekileyo, sacaphula sinambalwa, ngoba okokuqala uYesu khangalale ubusuku bonke ukhangeleka ediniwe, umzimba ubethiwe ulidlatha ligazi. Yiyo loo nto athi sawudibana nentombazana enguVeronica kule ndlela imosula ubuso ngelaplayo. Sakushiyeka umfanekiso wobuso bukaYesu kalilaphula lentombazana uyawa uYesu bakhona kule ndlela. Ze kunyanzelwe uSimoni waseKirene ngamajuda okuba uthwale lo mnqamlezo kaYesu ancesane naye. Uthi uYesu sakuyijonga le ndoda yaseAfrika athi kuyo, nyathela apho benyathele khona khona ukuze ungabufa ubunzima balo jogo ndiyitholeyo. Bakhona kwakulaa ndlela udibana noomama belila athi kubo, zintombi zaseJerusalem musani ukundililela mna, zililelani nina kunye nabantwana benu, ngoba xa kunje kumthi omanzi kuya kubekela phina kumthi omileyo. Ukufika kwakhe phezu kwentaba yeGolgotha ambethelela amajuda, ambethelela amajuda, ambethelela amajuda, wawathatha amazwi uYesu phezu kwentaba. Yiyo ke laa nto siyivuma le ngoma sisithi